Shanky Supplier. Don't come.
Yala nebo kikiri mepata jari. Aduna rea, rea. Ani kiwa jari apa.
Wosh, ekuchan.
Halo bana staba.
Asto pasela panokura. Hebon.
Food on the mix.
Now I'm going to find our melody tena. You know, don't find our melody tena. Now you are upon our melody tena. Mr. Sunny Panya, our melody tena. Magomeni Panya, our melody tena. Natandale Panya, our melody tena. You know, don't find our melody tena. Pagakawe Panya, our melody tena. Magomeni Panya, our melody tena. Pagabusa Panya, our melody tena. Now you are upon our melody tena. Magomeni Panya, our melody tena. When you are there, you never find a kibo. When you know, I'm a one and get a bag of woe. When you are there, you never find a kibo. When you know, I'm a one and get a bag of woe. When you are there, you never find a kibo. When you know, I'm a one and get a bag of woe. When you are there, you never find a kibo. What a pandalodi, bona mepoa, Niki Pigabacola, Matemuna, Nanua, Vinanta, Ukutani Vina, Ustrika, Zukusa, and Peraco, Kamakoli, Sina Sita, Panikuna, Nina Kuna, and Jamani, Bono, and you want to talk at Amkitani, Dumba, Turia, Kukutama Pepe, Majitanga, Superi, Menukutepe, Pana Nangata, Panakuriza, Nazikari, Amina, and Kukimita, Pana, Waluni, Numa to Kampa and Akaza, Abakonera Tuna, Litoa, Yalampa, Tana Juakari, Pomesika, Majempe, Nazikari, Wana Kipita. Come on, look at the apples. If I don't have to go, my father to go down. Don't go down, Jojo. If you give a 21, but you are done with it. If you give a 21, that's our top of done it. If you give a 21, but you are done with it. If you give a 21, that's our top of done. One of the bigger Macari, the bigger Motori, the bigger Macari, the bigger Motor, Tiger, the bigger Macari, the bigger Motori, the bigger Macari, the bigger Motor, one of the bigger Macari, the bigger Motor, Tiger, the bigger Macari, the bigger Macari, the bigger Motori, the bigger Maca, one of the bigger Macari, the bigger Motori, the bigger Maca, 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 one of the bigger Motor, Motor, Motor.
Panya wajambi wanakunya kila kitu mtano na bambanya unabishata kama wamefanya kweta sarau panya wanakunya kama chapo wa majisibuti
wanafya mbele panya nafosi mafao wanafya mbele panya wanangata ha wanafya mbele panya nafosi mafao wanafya mbele panya wanangata ha 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 kidifanya msela mafi na kupaka kinyesi tene tumepoa watu tunapenda kesi tena sio msela msela mwanangu vijenti taku chana chana la fulete hizo kesi kudadade netu nashika mpini kuliko mimi najua mimi nakuwa na kusika chini napenda lomi mwenzio kuliko madini kidifanya mchawi mwenzio mimi chini la majini sina kimpia alafu najisifu sana nataka wampee mpele mesimama mwana unapopo mbili mojo nalificha sana mimi spendi ayo macho napenda jicho la mwana
bad money gang mimi kwenye game uwe zamani na kuminya minya na kuficha mfukoni bad money gang mimi ndo muuni wewa kwanza eti ni na zambi alafu na ingia peponi
alafu na ingia peponi sio mgampo nioneshe ukomando ukomando si tuende kula jampo kula jampo kula jampo kula jampo bad money sio mgampo Jambo nonese ukomando ukomaje yala kula jambo kula jambo kula jambo kula jambo ninasema na bima na bima na bima na bima na bima na bima ndende maja na bima na bima na bima na bima na bima na bima twende samu na bima unaweza mina tungo na geta we mtoto ujui kutunga basi omba usiona kopi kopi badi mani nitakutoa basi ngoja nitakutoa Takucholesha, takujoa, takucholesha we bwana takujoa, takucholesha, takujoa, hey boy.
badi 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 badi.
Panya nilisema usingate, mpona umengata. Panya nilisema usiibe, mpona umeiba. Panya nilisema usingate, mpona umengata. Panya nilisema usiibe, mpona umeiba. Panya
Toto, ule mani kema chadala. Kipi sabela, kema chadala. Kipi sere sere mani kema chadala. Kipi sabela, kema chadala. Kipi sere sere mani kema chadala. Kipi sabela, kema chadala. Kema chadala, kema chadala. Kema chadala. Ida muri da guan chaman. A guan chaman. Boy she wey nani. Wey nani. Alu bana saba. A du choroki. A wa to dom lesani badi antra. Ina kubari sajen tisikano. Ina fata ifwa. Kama tia chulapo, watoto makama boss. Ina kubari pamkei, ewisi. Ina kubari panya smarti. Ina kubari chuma nanda siwaya. Watoto wakino vipama. Ina kubari menodia kuwaka. E menele binadamu, e chaki mfoshi so meniso. Ina kubari sena wanaku. E watoto badi suna. E shone ni mia, e bandari kafu. Adule kusula producer.
E watu wabari antia. Anakubali sana jicho mechama. Anakubali sana nyandu watoto alodi. Anakubali sana jamontari. Badi fesi sula baya, baya. Anakubali sana gento, achus. Anakubali sana mfanya biashara isokuwa na matangazo. E watu wakiumeni, kwa chunta badi mwedina. Mwedina e, masere, meneja. Anabijisa, usposa kumi nipatie kwako.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.